Bandwalk.com.
Die long, yeah. Nobody bought them. 2026 with the wheelers.
It's important. Huh?
Choma kusogolo, bachimbombo chambuye. Weda muni kalipirolo, muni dalisa. Ambuye muni sante. Nokali chomtanga mukamu dalisa. Ambuye ningatote. Panjita yenu mweleza ni pempa pamlaini wa sugar ni sashote. Nyujila munjila PPP. Basa kila mwine bapeza, yes it's me. Sonjela manyumba mayadi. Basa kila mwine bapeza, yes it's me. E plus mapasi kuskulu mu graduation gown mapeza, yes it's me. Chikwa team kachisi, akwatila nindani, I guess it's me. Blessings follow me, I declare and I decree. Chino chaka kaleza mtachiona, vasukuru vamfwiti. Blessings follow me, I declare and I decree. To be wealthy and healthy and happiness upon my family.
Waka fike kono mbate hapa wena ufikako.
Wafikako, si hapa leno wafikako.
Aze nzole na kuti. Suza kakika komanje si hapa we wafikako.
2026 ladies and gentlemen, let's go.
Chauta ti mundu wawe ya mama mapengo. Singa hali niwe ni tele. Aze yasa te mundu wawe na mbula ema wapo. Sina muminga za kiti zote. Somebody somewhere.
Una kuni pondiliza, ezo nina kulibi, we usaenda, yeah. So she does a pussy, say mili leta waka kele, po bize kuni kambilila. But one thing you should keep in mind is, mulungu sama kona kwano, alipose ama fika kwato, nintawe chabeda nene za jato.
Inibezo ni kanda, apabama ni konka, mulungu apana ni dalisa. Inibezo ni kanda, apabama ni konka, Mulungwa banane dalisa.
Abaleti Dagwa grafike kono mbate hapa wena ufikako.
Aze nzole na kuti. Suza kapika koma jezi hapa we wafikako.
Chauta si mungu wawe ya mama mapengo. Singa hali niwe ni tele.
Let's go!
Louis Daka All Stars. Zambia, yo.
Money, they're just robots. This man, Mr. Robot Sakat.
Dola? ZWAP.com.